Zaburi ya 98. Zaburi. Muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko yakoze ibitangaza. Ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwera yabizanishije agakiza. Uwiteka yamenyekanishije agakiza ke, gukiranuka kwe yakwerekanye ku mugaragaro mu maso y'amahanga. Yibutse imbabazi ze n'umurava we kubigirira inzu y'Abisirayeli, abo ku mpera y'isi yose barebye agakiza k'Imana yacu. Mwabari mwisi mwese mwe muvugirize Uwiteka impundu, musandure muririmbishwe n'ibyishimo, muririmbe ishimwe. Muririmbire Uwiteka ishimwe, mubwire inanga, muririmbe indirimbo. Muvugirize impundu imbere y'umwami Uwiteka n'impanda n'ijwi ry'ihembe. Inyanja ihorerane n'ibiyuzuye, n'isi n'abayibamo bose. Inzuzi zikome mu mashyi, imisozi iririmbire hamwe, iririmbishwe n'ibyishimo imbere y'Uwiteka, kuko agiye kuza agacira abari mu isi imanza. Azacira abari mu isi imanza zitabera, azacira amahanga imanza zitunganye.